tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kade kabaruji amen fulfulde sakiraabe hidibe jamwale modon e ngone bete aljumare nay lewru avril hitande 2025 yamde jena yottake senusa e gomito godde gele anale lamu janne Ousmane Niall buldo kabaruji do ajaratu traore woni en to bokki jande to iwde 2024 yottade février 2025 ley mali bomboji uraade teme tati e chapande jeddi e jeegon woni limtaade ko torlo mudun wadi laabi sappo e jeddi leni wonno ko yambinte handen nay lewru avril ndu nyaloma kejanaado hollitingol to raji gondi do bomboji uraade do kabaru finatawa mali le hitande 2025 botu pawido do kabaru leydi yanka ko darje finatawa wadi kenyan alkamisar universite yambo wologe gondo de hande kabala fanda mudun yo dunjude jangobe yalla anandarta andude leydi meden di kanankobe humanibe jande l'école mbaylitino jande wadirta le o wattu wulare ndawronobe cuudi l'école yogaji jetti inde dabare yo di woni sembe kabaruji di beta ko bismillah modon heda studio tamani nyaloma adna kejanaado hollidingol toraaji gondi do bomboji uraade yambinte aljumaare hande nay lewru février ndu le majjun comité international de la Croix Rouge CICR holliti e wembere mudon fewdi e di fewdi e masibaji de bomboje e wiinde fedde ndawra nonde haybugol kabaru mane kabaru kaborde doni unmasa iwde 2024 yottaade février 2025 bomboji uraade teme tati e chapande jeddi e jeegon woni limtaade ko torra mudun wadi laabi sappo e jeddi region ngaji gondi le wuddu e saha leydi meden di woni do masibaji mudun buri wadde himbe baale societe civile e nokkuje koliti kulol mu ben fewde e di torraji jantore Aissata Diarra to faccitango Alicis e Mamadou Samaseku
Umar Togoyo Jokol be yoga yimbe galle mudum dali adna sabi bomboje uratere juhoj so fella be wutrumu em nabbido mudum le wuddu leedi amendi le hitan 2023 dum latike hunde tampin do mo sanni
ne to Ousmane Togo kam
mi Ousmane Togo mbietemi muge ngonni nyande wotere sarabe am wutruma be o nabbi edo bomboore urani be fu be keddike hen le region ngaji to rafi de nagu o satti sanne yimbe ngombe tombe kutteje dido bomboje juhoj so fella ka aniya dum sanni so min bittike bonandaji goddum yottinta be bangal fi kan itugol yonkiji odo golle ka an nabira chagal san kebele nokku onom holitiri wida Amadou Lugwe o goto ele bale societe civile bajangara
suni bomborande fusi yonkiji kewdi mursan bonandaji dum fewon wadan hello yirwere tidnandun ngurdam jamarande yawara du datti di taccete kebal memal leydi wadan hello e jogola jamare gonde tunde
muri kabayo goto kuma nido kabaroji le denagu le fadene menu dirta CICR le wi mako dido bomboje ureteede juhoj so fella ana tidina sanni golleji ma e bangal himme yurmere fewde yimbe
bomboje irade de sato na hada jalini lawtraje service jogaji hasindinadi dum waddan ronkere hadan golleji nada ku hinade fabaji na fuji sanne yimbe le kebe torraji ido bonandaji di tadi nandun no imadaraji kawral
michin tinde tan wi de fedde CICR de ana wada wajuji fewde yimbe fada mu yide odo bonanda kan chaggal so o wadi dum ebe darono do sawrugol beedo yimbe fa yotto wadde faaba mu fewde mu em yella bi keba ko be golla dum
sakiraabe andon di kabaruji fodo mba hebude do bembe andede do hel amen Facebook kanye compte X Confédération des États du Sahel kanye leydi risi ndewri do gollidinde do kabaru jogaji pawidi nonde nagu hebirte e de dabre pamama kenyanto Moscou to le botu arande ja kunde ministere en kuminibe hajuji leyde AES fa yottade kanye leydi risi ndi nanobe pamidi ade wide be beidan habude e terrorisme kanye e wayde de yere no latiri fule lefol AES ngol leydi risi ndi kanyu wide ana lanendi wallude be no wawiri fu batuma nantinobe kabaruji nodda hawrde hen na pawido do kabaru leydi yankaku e darje finatawa wadi alkamisar kenyan universite yambo wulage gondo kabala yudum hakilo ministere humaninde finatawa e artisana e wi wadbe o batu fanda kawrtangal yo huyande sukabe lekol yala anandarta andude e region ngaji gondi leydi meden di kumba finkeita hawri o batu andi ko binendo facitango Mamadou Samaseku e Ali Cisse
fotodo kulubali to taddo teddengal luru mars kebdo dun ngenari bural njituna be hirnage runde afrique fajitini kabar ni suji mali yeso jamare hurunde jangobe e bi mako nyibugol leedi mali heedintinandi na yobi do jogola finatawaji meden
an hani ko mi tawta mi anda finatawaji yimbe wobbe yalla so mi tawto ndiri e dado ndirgol min e daro e ko woni darne amen minen du ga an hani kami anda ko woni finatawaji amen miden narda jokolbe cinno haono finatawa leedi amen di be cinno du yalla leedi amen di ana warta en wurdino
be do sugabe lukuy beltan be sanne kawtalgal yila mabbe yi hon dido imadraji hebbine bangal jande e famu mabbe
cette conférence odo joda hala na famu dum ala momi san sabi finatawaji amen o wodani min e hakkile am finatawa darne mudum ana momi san le ngurdam bingel adam mi andi kulleji kewdi bilide finatawaji leedi amen di singaji leedi kan ko nande mudum
kawtalgal timmi do jewgol nate lulirnde la danse du singe memo hala basi hakunde kumni be finatawaji e jinganobe kulle kesse zaman jonde ngal do kortal yu bangal projet lulurdo mali culture 2025 au ministre humni de finatawa
bale syndicat ngaji cuudi dogotoro tati modi bamako darni murtere mubben golle darnugol golle murtere mubben darnugol golle kikide alkamisar kenyan dum wadi tiagal ko neddo mabbe nanganodo o yoppita ngol darnugol wadi de hani sabi cuudi dogotoro di bamino dabere talatare jabbine de e wiide neddo keso fu ngardo fa sawre be daranta ko no sawurde dun syndicat de banque établissement financier du mali kanyun du holiti darnan golle fuddude sappo jeddi lewru avril du fewde e di imadaraj universitaire Birima mama Mamadou Kone andindo kabar politika ku ana ndarta kaltidal wada hakkunde e gedde dum wodani fu yalla wada wattaji di murtereji ana calale o wattu tiddo kede ko wi Moussa Agma ha do faccitango Umar Waygallo
pelle tiagontode golloɓe ana kani ƴewtade no murtereji muɗen wori hôpital Gabriel Touré Poinzé kañum hôpital di Mali yo nokkuluɗo yimɓele hewɓe jaata ñewɓe nawniɓe du jottoto ton fadde mabɓe wadde murtere nde eɓe kanno ƴewde yallano ɓe kaani haldude e sartoɓe curoje waɗe hakkunde mabɓe sa ƴeewi banqueji ɗiɗo no gonde yaade murtere wakkande tiɗallaji wondi e matede le leydi ndi sanne jamarde ana tampi sanne ñalawma hannden o ana hollitide ko signina hakkunde laamu o kañe pelle tiagontoɗe golloɓe wala fu ko nafi ko signina fati murtere waɗa ɓe kana wiide ɓe ɓillan sartoɓe yalla yimɓele mabɓe ana joppite eɓe kaani haldude tafen
ley lettre gonnude yilade direction nationale de l'enseignement fondamental ɓami daber ɗiɗi lewru avril ndu waylitinde wattuji no jande waɗirta saabe wulare wodude joni nde ɗe ɗi bindi ɓe kolliti wiide jande fuɗɗan wattu 8 heures beete ɓe jippo 12:30 kanankoɓe cuuɗi l'école yoga ɓe jetti nde daber e hakkillo mabɓe ɗum waɗan fa sukaɓe keɓa ndenagu bangal cellal keɗe koɓe mbi Mamoud Aga Rissa du faccitango Oumar Waygallo
La mesure est la donne de nous
parce que là c'est wattu juna kambe jango tampi so mi fami di yottiki wakal fu biya be jaham be jara indiyam be jara indiyam so do andi be mande so faabo to suka be do faabo to jangino be do so wattu da ama tamine kambe en landini heejuji kadda en avoir dès aujourd'hui yam de fayotto yo so sapu yam de jappi ma silima chapantati mi le so chala goldirde ni tan faabe keba jande de futtima le hitan dum wana ko yaafi e be kan yaade fa sapu tati yam de mi ngara mi jidi ebe min gollidita be min jayal hono min bayel titta no eruji di worri min mila do anniya lobbo non sabte wattu joro min tilaki law fi
sabte il venait très 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 chaud
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
le mali sugunduji laba ko keccoy mona funa watta don sini le finatawa yoga resan don le idina do wonno hollitirano hani wadede fa bedore den faamu anni ko kumba finkeeta habini en do kabaru mudon fa do faccita ngo sita sidibe Umar Waygallo
le genni bamako indrabe ko heewi hajjileji mun ana serti do o kabaru su yoga holliti jaati ana paami dun yoga do holliti anna hun fudo mudun
nana jigina ne
so bami fa sukan labama hokkan sukundu jon sudam le kreduji di yo
woɓe kay batta ɗum na suuɗi ɗum lelluggere woɓɓe an toon ɓantan sukundu annda fewi kono koro majjun sa wala bawɗe ɗa hani heybude sukundu suka ma sanne
mara koñuma mba
ne wi kanko yagoba dogoni goto ando neɗɗa ko holliti wi sukundu ara ndereri suka yo hunde ko tiɗɗi sanne saabi ɗum wa ɓameɗum ɗum bonna neɗɗa ko suka to yimɓe bombe fa hande no holliti wi neɗɗa ko suka ana ɓisi nde sukundu muɗum aran ndereru ɗum saabi so moɓe aran ko heemu en ana mooɓa sukundu suka pati guite bonɗe yiya ɗum
oɗo andi sukundu suka ono yimɓele ɓenduɓe so ƴeewi wakkande suka o rima nde ana andi ko suka o anni latade fo e addanaru muɗum ɗum waɗi so kamɓe laɓoɓe ɓe kana halde fe no sukundu jomum worri ko ɓuuri hewde yimɓele laɓoɓe furdu an mbawi taykitade ana andi so suka o lattona so suka o lattako
le aslamaku suka cecco sukundu muɗum wona nafa fo ɗum ko holliti kanko Sadibu Kulubali alimami goto joɗiri genni kay le wi makko ko yamirta saraɓe tan caggan soɓe laaɓi ɓe ɓama sukundu suka o ɓe peeso ɗum ɓe itta sadaka makko ɓe tippo sukundu
sayaya fofana
sa alsilame wona wajibi laaɓa suka ma sina so tama o gorko sa laaɓi maɗa hani peesade sukundu makko ndu ittanamo sadaka no boɗe maɗa
mbaratasaakatiɗi bo
le wi kamɓe chrétien ko noddirta protestant ɓe holliti wi sukundu suka cecco wona fo ko jaasi moɓude ɗum le dine chrétien ku ɗum ko holliti kanko Polycarpe Diarra pasteur goto joɗɗo tominia
sukundu yo lanɗo hokkata suka ɗum ne neɗɗo hana laɓɓude sukundu suka so daña ko golliri
festa dinankoɓe ke ano kawar fina tawa haqqileji muɗum ana serti nde moɓe gon sukundu suka yimɓe hewɓe fa handen ana tinni e moɓude sukundu sukaɓe mumen saabu le miilo mabɓe ɗum hunde tan ko fina tawa yami nangira no wodiri
sakiraɓe ɗo kadɗo e kabaruji ɗi biyata ko andoɗo mbawi hollitinde men ko woni hakkillaji moɗon sini on noddi numéro 76 96 56 56 e ngal journal e magasine garo jokkini ɗo foɗo mbawi heɗade ɗon maire maire sini on noddi service kuna foni 37 321 faysa tawa ɗo maire maire andon ka kana tawɗo ɗon fanɗi funnoga e ka crédi e téléphone moɗon kedde heɗaɗo seeɗa yewtere sukaɓe nde waran jokkininde ñaw mbayimako ɗo wonno ɓe hakkillo muɓɓen dartaki sanne ko tubako mbiyata autisme yo ñaw mo andaka sanne ley leydi Mali ndi sukaɓe ujunero e temen ɗiɗon woni ɓe o ñaw woni muɓɓen ɗo woni ko hollita wiyeɗo Bamako ɗo yo ñaw mo jomodoronkata haalde waɗa golleji o ñiɗi na dow taguji ɗi fillitoto wattu fu ɗum hollti wiide dogotere en andiɓe o ñaw walde sukaɓe mbayima en kolliti tiɗɗallaji ɗi jogi banggal sawrugol ley ñallomo keƴanaɗo mbayimako ko yambina ɗiɗi lewru avrindu anni ko imirana kilu mayga heɓini en dow kabaru mon
mi jogui suka debbo mo duuɓi sappo hakkille makko dartaki sanne mi taki ɗum gila wattu mo heɓɓini hitande awa wattu ne sukaɓe hewɓe ne mbawi yondude inna mabɓe abba mabɓe heddatanmo ƴeewe fe hunde haalata
ɗon yo seeda fo madame ñangadou safiatou ñangadou inneraɗo cukalel gotel bayimel mbarowel duuɓi sappo e wi makko tiɗɗallaji fa suka makko o haala ɗum woni ko tampinimo sanne o olti wiide waɗi yawaraji kewɗi juuɗi doctoro farde famede o ñaw woni ɓeyki o caggal konaɓe ɗon ley leydi tinisi
gari ema ko hedde moƴƴi ka omo dippito o wawi wadde ɗum no hakkillere goto sato mi wembama kam fa yetti nokku edemo ne ƴama tan mine wulla saabi mi ronki fe famude mo yiiɗi haalde ka o wawa fay so wonɗo nawatamo o wawade inna ɗum ɗora nawa ka fay wiide o yolbi o wawa saabi o sefatako
sini madame ñangadou faami ñaw mbayima ko woni ɓeyum illa nde heɓɓuno hitande madame diko mariame issa diallo kañum fama e law o ñaw woni e ɓeyum saabi nde fuɗno mawde nden hunde fo wala e muɗon o olti ko nawi o sanne e o ñaw
yo suka puɗɗu noon haalde seeɗa seeɗa fawata duuɓi makko ɗiɗi e feccere omo nodda noon inde yiɗɓe ka fuɗɗi duuɓi makko tati ɗum fof motti nden puɗɗimo famude o hillaka fo e goto o fuɗɗi omo mogota kanko tan o yidata e fo e goto suka o jotta hono goto omo dimbo tan omo yaa omo wara omo gabba omo jippo doddu timmata ko yi fof bonnan o heelan yo sifa sukaɓe ɓe anda fi farati fay rendu hoore mabɓe ɓe mbawa fa hande ɗum o juɓɓi duuɓi joyyi o so o yalti o nata nde boliyade o majjan fama fof o wala
woni e muɓɓen saabe tagguji muɓɓen an laato sababu fa yimɓe yogaɓe paɗɗita ɗum ɓen ley leydi meɗen ndi fa yettade ley cuuɗi l'école madame Koita Aminata Camara kañum yo directrice suudu l'école sésam ndu janguirdu fanɗi fu sukaɓe bayima en noga e joyo goni ley mum
no alhaali mabɓe wordi ni ɓe mbawa fe jorandu goto jogaɓe mabɓe ñallanna jika no wulla woɓɓe kay ñalla ana doga ade yewtiyalaji min jogui
daranogol sawrugol sukaɓe bayimen wona ko yaafi wattu fu woni ko watte ɗum saabide alhaali dogotoro en hewɓe hono dokkobe hakkille kañe orthophoniste daronto sawrde jomun temba trawar hi orthophoniste holti en hono be daranto sawride be sukabe
après l'évaluation il
propose togol be holitan hono sawrude jom be kulitan hono hinari kabar jom bangal jola tidal suko
taranade bayime kana tawe tinnare wa e mada da jogi munyal tawre da du bawde don ko holti wida docteur joseph traware cicatre sudu docteur hopital ponge
ya l'incompréhension
rafi famo ni kabar mudu soni mi anda ko dun non natti di kabar mudu ne wata ko fardi sarabe famo wida dun do yu jati nyaw non ton hakilaji mabbe yiti kulle kewde no jinaji nangi jomu ma won dawdo mo dun no dum yelen jati suka o no dan nam buyu kile galle ma
la famille
bandugu ge kanyo yo hore jo walde suka be bayime be noddiri jigiya ko mandarte elam o darano walude sawrude nyaw be bayima ko woni e mubben
ndaw jati fawade min yela kabar o suka be na huntina hore be ngada fabaji kamaru nyaw mabbe sal chogu safariji di natidi be fawdi fufu gaji di etemedidi der goto psikologu nyaw di der goto yentre fufu cili nay hewi san ndanno bitino kabaru fabaji di era dum fufu na warta etemedidi nay der goto ngala min sanne
yalla be suka e bayime ana balle fa gasa humini be dun ana darta e sarabe kany e jalini di fu mballa jomu en